zepamba, eza pamba, eza nzoto pamba, zepamba, eza pamba, eza nzoto pamba. Rado wa mibo, dasi anguye.